kukuletea habari zote kubwa. Na sasa kutoka kaunti ya 47 Kenya, kwenye mtaani, kitaifa na kimataifa, haya ni matukio yanayochipuka, yanayokuhusu na yanayogonga vichwa vya habari. Hizi ni habari za Radio Jambo, ukisomewa na African Njogu.
Watu 541 zaidi wamepatikana na virusi vya corona ndani ya muda wa masaa 24 yaliyopita, kutokana na sampuli 5259 zilizopimwa. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe amesema idadi ya jumla ya visa vya maambukizi sasa imeongezeka hadi 19,125.
Our female folk and our sisters and mothers, your figures are also now beginning to go up. So I hope it doesn't mean they are also beginning to misbehave. Men should be careful with this positivity that we are continuing to get, particularly young men, and possible side effects.
Wakati huo huo, idadi ya wahudumu wa afya ambao wame